izinto ziyabavumela laba bantu abahlanza ngovuma ngovuma nto yami
izinto siyavuma ngoba bahlanza ngovuma abanye bathi ubovuma nto yami
izinto madoda naba bantu belahleka endleleni
izinto siyabhetha sinjengamabhethesa nayehlo babasemandulo
mathuthuka mfana
mathuthuka bafala mapendela baye kumbhedo wamabhethesa
mathuthuka mnganam
mathuthuka bafala mapendela baye kumbhedo wamabhethesa
ukuvuma bafana
musanovuma abantu benikhohlisa
ikho
yekho walikhohlisa likhokhozela kumama kumezulu yekho walikhohlisa likhokhozela kumangoba kumezulu
lasho maye babo lati
amangqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingq
solo la tuma, la tuma, yeah, solo la tuma, solo la tuma, solo la tuma, la tuma, yeah,
oh, yeah, yeah,
solo la tuma,
oh, yeah, yeah,
solo la tuma,
oh, yeah, yeah,
solo la tuma, la tuma, yeah, yeah,
oh, yeah, yeah,
solo la tuma, solo la tuma,
yeah, yeah,
solo la tuma, la tuma, yeah, yeah,
bano so pumen,
solo la tuma,
sele ya tuma,
solo la tuma,
yeah, yeah,
solo la tuma, la tuma, yeah, yeah.
Sierra, they call distinction, all your subject. They call distinction, all your subject.
Zigalala e, zigalala, zigalala e, 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 zigalala e,
Gumnandi,
gumnandi, well, I eat him now, it is.